Omubaka wa kashari eyobukiika kkono mu Parliament Basil Batalingaya awanjagidde gavumenti okuwandiisa abasawo abalongoosa mu ddwaliro lya gavumenti Mulago Specialized Women and Neonatal Hospital kisobose okutuukiriza obulungi ekyaliteekesaawo. Kiddiridde akulira eddwaliro lino ow'ekiseera Dr. Sam Ononge okutegeeza akakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu nti eddwaliro lino teririna abakugu mu kulongoosa era nti buli lwe bafuna omulwadde yeetaaga okulongoosebwa baddukira mu ddwaliro ekkulu e Mulago oba okuddukira mu malwaliro amalala okufuna obuyambi. Dr. Nonga ategeeza baka nti beetaaga abalongoosa balina obukugu obw'enjawulo mu kujjanjaba abaana abawere kubanga ebyokuyigga abasawo bibasumbuwa era nga ensonga eno agamba yeetaaga ekolweko mu bwangu ddala embeera edde mu nteeko.